Exclusive vibes on lemostafrica.com.
What shall we do now?
What we there upon the place that we make them dead?
Big.
Come see that dead.
Tramp.
Cindy Funawina. Cindy Funawina, my baby, when the end in Bambande. Ndi wenti mauna wino sama futi kenkumachi tansanje. Tatana nawe, tatana nawe mama. Tatana nawe poti ndiwe wanga. Nde ukandipasa to loving, nane ndikupasa yanga. Ukauza zenzako zaine, nane ndia uzanga. Tatana nawe, tatana nawe mama. Satana nawe poti ndiwe wanga. Tandilondole pagua, ndalumbila mtima ulishua. Olo litaomba zua, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama. Zakala nawe, iwe wanga.
Samati ole lokondo, akati ole mtima wao makunda. Yeah, sanjeja nintenda. Kwambili ya vuta kuchiza. Masala mazulo ziwona. Ukadwala nizi kuchengeta. Ukamalila niza kutuntoza. Oh mami. Zakala nawe. Take you far away. Ikasambile kukata pe.
Fine fine lady, I wanna see you on a daily. Iwe ndi chiten pateni. I promise I no go change on you. This your ways, I'm loving all this your face. And I never ever complain. So same way when this up one in a Tandilondo le pagua, ndalumbila mtima ulishua. Olo litaomba zua, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama. Zakala nawe, iwe ni wanga. Ukandipasa to loving, nane ndikupasa yanga. Ukauza zinzako zaine, nane ndia uzanga.
Watch a man as